kgotsofetse ke ditheko tsa medical aid ya hao, join us SamoMed Medical Aid. O kgone ho fumana meriana e kenyelletsang ya mafu a sa alafeheng, dibakeng tsa thekiso ya meriana le ka prescription ha o e hloka. Ka ditheko tse kekeng tsa o siya o hula ka thata o sena tjhelete. Join us SamoMed, o kgone ho laola tjhelete sa hao hantle. SMS-a lebitso le nomoro ya hao ho 47892. Re tla o letsetsa. SMS ja 50 cents, ho na le dipehelo. Kapa etela www.samomed.org ho joina. SamoMed, real heritage, real people, real healthcare.